Minister avunanyizwa ku kikula kya Minister avunanyizwa ku kukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Amawulire era omwogezi w'Obwakabaka w'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke akuutidde abantu ba Buganda naddala ababeera mu bibuga okufuba okutumbula obuyonjo mu bifo mwe bakolera kiyambeko okukendeeza ku ndwadde eziva ku bukyafu n'obuligo. Oweekitiibwa Kazibwe abadde mu musomo ogw'abaami ba Ssaabasajja Kabaka ku mutendero gw'amasaza abatwala bulungi bwansi ogwategekeddwa aba Committee Integrated Development Initiative CDI nga baliwo mu n'Obwakabaka bwa Buganda nga baluubirira okutumbula amazzi amayonjo mu bitundu naddala awava amazzi ag'ensulo.
Clean and sufficient water is not merely an environmental issue, it's a public health issue, an agricultural productive issue, a child protection issue, and a governance issue. So those are the four areas which are focused on. Number one, as an environmental issue, you are the custodians of the ecosystem integrity, protecting wetlands, promoting proper water management, and preventing water source contamination at the core to ensuring safe water for our people. The minister has also talked about it in her speech. Secondly, our Burundi once officers, they bridge a gap between policy and community practice. You mobilize households to maintain hygiene and adopt responsible practices. Thirdly, the agriculture officers, these ones play a crucial role in promoting water-efficient farming methods, sustainable irrigation practices, proper livestock watering systems, and prevention of agrochemical runoff.
Minisita avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi bulungi bw'ensi n'amazzi Oweekitiibwa Hajjati Mariam Nasijja Mayanja Nkalubo mu bubaka bwe batuuse ssentebe wa boodi ya bulungi bw'ensi mu Buganda Hajjati Hafuwa Kawaase Ssebyala akuutidde abantu abali mu bibuga okufuba okuyonja amabaati kwe basiba engogo ne zitanka kubanga ate namo amazzi bwe gagendamu nga makyafu kizibu okwewala endwadde.
Naye okusinzira engeri gy'okola ku ttemu bavuga kwata obubi ng'oyinza okuba n'ettanka nga togiyonja, oyinza okuba ne roof nga toyonjaawo, kiba kitegeeza amazzi tegajja kuba mayonjo. Naye ba National Water Authority Corporation bakola buli kisoboka okulaba ng'amazzi ge bakuwa mayonjo, ate era bakukubiriza ettanka eno gy'oteekamu amazzi obeere ng'oyoza emirundi every so often, obeere ng'oyoza ettanka eyo nga mugyozaamu. Naye abantu bakuuma mwaka mulamba ng'amazzi gagenda mu ttanka gubeeramu era gajja kubeera nga tegali kiini nga bw'ogafunye. Naye kati nga bw'ogafunye gwakuuma nga mayonjo, naawe w'ogakuumi obeere ng'oyonjaawo. Nabana abagaweereza mu ttaapu engeri gye bagava nga gava wala nnyo eri wansi wayonjo, tewali bikyafu bigagendamu. Kati ffe abaluwana bagakozesa, ffe tulina okulaba nti tugakozesa bulungi, ffe tulina okulaba nti tugakuuma, ffe tulina okulaba nti tufaayo tubeere ng'amazzi ago gabeera mayonjo.
Omukwanaganya w'obutonde bw'ensi Teddy Galiwango ategeezezza nti abaami ba Kabaka baakuyambako mu kukubiriza abantu okukuuma obuyonjo naddala nga abo abali mu bifo by'olukale gamba nga obutale.
Abaana balwadde nnyo ensangi zino ate beetaagira ddala amazzi amayonjo obutakuma waka wokka ne mu masomero gye baviira. Tugenda kubasomesa abantu engeri gye bafunamu amazzi naddala okuŋŋaanya amazzi. Tulina omukisa nti ensi yaffe efuna ku mazzi, abantu bagalembese batya ate era bagakuumye batya, kubeera ne wofuna amazzi amayonjo n'ogatereka mu bifo ebikyafu era kiteesanga nga gafunye obukyafu obwo. Kakati bwetutakomaawo ne tulaba nti abatalina mazzi basobodde batya gafuna kuva mu bifo eby'enjawulo. Tulina okukuuma entobazi kuba entobazi zino zisengejja amazzi naddala mukoko oyo n'amazzi agava mu nkuba agagasengejja abantu basobola okuba nga basobola okugasena. Ate era entobazi ezo z'ensulo omuviira ddala amazzi gano ge tufuna mu nayikondo. Amazzi ago entobazi ezo ziyamba okugakuuma, twetaaga okuzikuuma okuzirabirira.